waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Australia waa dal run ahaantii dhaqamo kala duwan leh. Hay-adda tirakoobka Australia, tirakoob ka soo baxay maarso 2016 ayaa muujinaya in 28% shacabka Australia ay dalka dibaddiisa ku dhasheen, saas oo ay tahay dhallinyarada Australia xiise badan uma hayaan inay luqad kale bartaan. Ardada galaaska 12-aad dhigata ee barata luqadaha kale ayaa aad hoos u dhacday, iyadoo 40% ahayd 1906-kii haddana hoos ugu dhacday 12%. Dr Julian Boudker waxay ku takhasustay culunta luqadaha iyo taariikhda dadka, waxayna ka tirsan tahay jaamacadda James Cook. Waxayna sheegtay in dhallinyaradu aysan luqad kale u baran maadaama ay aaminsan yihiin hal dhaqan oo keliya.
I think the problem is that the predominant culture in Australia is an Anglo culture. It is a white culture and they speak English, Australian English. So there has been a certain disregard.
Waxay ila tahay in dhibku yahay maadaama dhaqanka ugu badan uu yahay kan Anglo-Saxonka loo yaqaano, oo ah dadka ka soo jeeda UK iyo Yurubta Waqooyi. Waa dhaqan cadaan, waxay ku hadlaan af Ingiriis, marka waxba kama soo qaadaan luqadaha kale, waxayna ka filayaan in dadka soo galootiga ay Ingiliish kula hadlaan. Sidoo kale waxaa jira in soo galootigu iska badaayaan afkoodii oo ay caruurtooda kula hadlaan af Ingiliish, taasina qayb ayay ka tahay. Qoraal ay CIA-du ka soo saarta caalamka ayaa sidoo kale lagu sheegay in 400% dadka adduunka luqadooda koowaad ay tahay af Ingiriis, taasoo macnaheedu yahay in aqlabiyadda dadka adduunku inay ku hadlaan luqad aan af Ingiriis ahayn. Dr Boudger ayaa sheegtay in shacabka Australia ay aad uga faa'iidayaan barashada luqad kale.
That is simply a window to another culture, a window to another way of thinking, and they need to be able to adapt to other ways of thinking as we are becoming increasingly globalized.
Waa daaqad aad dhaqamada kale ka arki karto, waa daaqad aad fikrada kale uga arki karto. Warbixin lagu qoray joornaal ka soo baxa Mareykanka ayaa lagu sheegay in qofka luqada kala duwan yaqaan uu ka soo daaho cudurka xasuus la'aanta dadka waaweyn ku rida ee dementia-da loo yaqaano ilaa 4 sano. Dr Boudner ayaa sheegtay inay jiraan faa'iidooyin kale oo xagga caafimaadka. Tirakoobkii 2011-kii ayaa lagu ogaaday in 19% dadka Australia oo da'doodu ka weyn tahay 5 sano ay guriga uga hadlaan af kale oo aan Ingiliish ahayn. Dr Aishansles oo ka tirsan Griffith University oo ka takhasustay barashada luqadaha badan waxay sheegtay in luqadda guriga looga hadlo inay wiiqanto markii caruurtu ay galaan iskuul af Ingiliishku ka yahay afka koowaad ee lagu hadlo. Waxaa Australia looga hadlaa ku dhowaad 300 luqadood. 300 luqadood kuma ay jiraan luqadaha aboriginaalku. Cilmi baaris la sameeyey ayaa muujinaysa in ardayda dugsiyada hoose ay helaan oo keliya 35 ilaa 60 daqiiqo oo ay af kale ku bartaan asbuuciiba, taasoo la mid ah 200 saacadood oo muddo 7 sano ah ay ku bartaan luqad kale, taasoo aad uga yar 600 saacadood oo loo baahan yahay in qof af Ingiliish ku hadlaa uu si fiican ugu barto luqada ay ka mid yihiin Faransiiska iyo Isbaanishka oo kale. Taas waxaa ka sii badan 2200 saacadood oo loo baahan yahay in qofku si heer sare uu ugu barto luqad ka mid a luqadaha Aasiyaanka sida Chiniiska ama Kuuriyaanka, sida laga soo xigtay Macadka Arrimaha Dibadda ee Mareykanka. Dr Susan Aishansles ayaa sheegtay in iskuulada looga baahan yahay inay saacado badan geliyaan baridda luqadaha. Hal saac waxba ma aha, dalal kale ayaan ka nimid, marka waa ognahay sida ay u adag tahay inaad heer fiican ka gaarto luqadda. Haddii dadaal fiican jiro, markaas caruurta waa la bari karaa luqadaha. Haddii la siiyo 3 ilaa 4 saacadood asbuuciiba, bilow fiican ayay ahaan lahayd. Matthew Timms wuxuu jaamacadda James Cook ka bartaa luqadaha Faransiiska iyo Jarmalka. Wuxuu ku dhashay kuna koray Mackay, Queensland. Wuxuu sheegay in barashada luqadaha ajnabiga inay albaabo u furtay una sanadkii u dambeeyay waxbarashadiisa ku qaatay Yurub. Wuxuu sheegay in Australia ay aad dib uga dhacday dalalka ku jira ururka iskaashiga dhaqaalaha iyo horumarinta ee loo yaqaan OECD marka loo eego barashada luqadaha.
In Finland, for example, it's mandatory to learn Finnish, Swedish, English and a fourth language of their own.
Tusaale ahaan, Finland waxaa qasab ku ah ardada inay bartaan luqadda Finnishka, tan Swedishka iyo Englishka iyo waliba luqad afraad oo ardaygu markaas doorto. Marka waxaa culays badan lagu saaraa in ardadu ay bartaan luqad kale. Australiase culays laguma saaro ardada inay luqad kale bartaan. Warbixin ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Australia ayaa lagu sheegay in 83% waxyaalaha Australia ay dhoofisay 2013 ilaa 2014 loo dhoofiyey dalalka Aasiya, iyadoo Australia ay doonayso inay si dhow ula shaqeyso dalalka deriska, haddana ardada barata luqadaha Aasiya looga hadlo hoos ayay u dhacday. Cilmi baaris ay sameysay Mahadka Grattan Institute ayaa lagu ogaaday in 6% ardada dhigata sanadka 2010 ay bartaan luqadaha Aasiya looga hadlo sanadkii 2011, inta badan ardadaasna ay ka soo jeedeen dalalka Aasiya laftigooda. Dr. Susan Ashless ayaa sheegtay in Australia fursado badan ku gafayaan oo ay xiriir adag ugala yeelan lahayd dalalka gobolka. Australia booska ay ku leedahay Aasiya iyo baahida ay u qabto ganacsiga caalamiga ayaa lagama maarmaan ka dhigaysa inay dadku ku hadlaan luqad kale oo aan ahayn Afingiriis, iyadoo garowsanaysa baahida loo qabo in dib loo soo nooleeyo barashada luqadaha. Ayay dowladda federaalka ee Australia qabatay yool ah in 40% ardada sanadka 2010 iskuulka ka dhigta ay bartaan luqad aan ahayn Afingiriis marka la gaaro sanadka 2020. Waxaa ka mid ah istaraatiijiyadda in luqadaha Carabiga, Chiniiska, Indonesiyaanka, Faransiiska, Japaniiska lagu daro fasalada barbaarinta ama waxa loo yaqaano preschoolska. Barnaamijka ayaa lagu wadaa in caruurta luqadda lagu baro qalabyo elektroniga iyo applicationo iyagoo ku cayaaraya islamarkaana luqadda ku baranaya. Dowladda federaalka ayaa ku bixinaysa $5.9 million barnaamijyadaas laga bilaabo sanadka soo socda.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10:00 fiidnimo, ama kaga soo cesho websiteka iyaga iyo SBS Radio App. Booqo sbs.com.au/somali.